walero kweko sunsula mwaba yuza wagenda kwe kata kusini ya yokuna elanga kusini ya esoka baruwa maliliza ate chivine cho musambo mwa kabili makumi ya vede mwetano vikozo ya vabanyo kubanga vya formizivwa katino nako walero wali kuma showground zero gogo ulibagenza maso na kubanga wa sunsuli ya mwamasume na genja olo gaino vondi vabukuga komo kuingiza araizi ya denga masoso geri yalo go amasomero gagamba nti gasigadde gayingiza abayizi bonna okusobozesa buli muntu yenna yafunye obubonero omutwala ku secondary okubanga yegatta ku secondary ono gyaba yeetaaze naddala eyo mu byalo wabula wano mu kibuga Kampala naddala Buddo SSC yegamba nti ekuma ku bubonero butaano ate gayaza hai a school emaliza ku bubonero mukaaga Makerere College School eyagala bubonero musanvu na munaana na Bisunsa Girls Senior Secondary School ekuma ku bubonero musanvu Centenaries na Magunga SS emaliza ku bubonero musanvu St. Mary's College Kisubi eri kubonera butaano Kitende eri kubonera butaano no musanvu ate Intare Secondary School eri kubonera musanvu Trinity College Nabingo eri kubonera mukaaga Kayempe Muslim Senior Secondary School eri kubonera musanvu no munaana Chokayo Kibuli Senior Secondary School eri kubonera mukaaga no musanvu abamu ku bakulu b'amasomero mu byalo nga bwe nkutegeezezza baleseeyo obubonero obwo naddala babadde nga bajja bakozesa mu myaka egiyise amyuka omukulu w'essomero lya Moloto Parents Senior Secondary School wali ekalamujia Edward Okwe ategezeza basazeo okusigala kubonero abiri munana basobozesa abayizi bonna okwetaba ate ku mutendero gwa secondary.